yazibuye ithole ukuthi hayi zisaphohlole namanje awusahambi kwiwani uhamba namajimos
esebrazo bangathi unesikalo nini lokhu pepereza la ubiza umshaya ngeyivalo ema-outi kanti ubalo zomphuthuma ngegribalo uza ngokuthi ushaya insimbi mina ngivala umcimbi ungibiza umakado esemshana umtshela uzomenza
ushakalazi ushakalazi
uzomenza
uzomenza ushakalazi ushakalazi uzomenza ungamenza ushakalazi ungamenza
uzomenza
ushakalazi ushakalazi ungamenza
esevala sengenile isikhathi samagwala sesiphelile siyabavula ngama-16 cashe ngama-13 qhuma amawindi nama-piston imini inkinga bin ladin dlala ngamagama shove ingolovane thatha ama-chance angizwane ngale kwane phela ngisabe ibhara ngiphuma edubane ningiphethe yasezola wazi uzomenzana weta yabona intwana ishunqa njenge-folish and all you niggas chicken njenge-conish if they ever disrespected bayaxolisa and I'm a midnight starring buzumafori imini hero buzu logis blacker than a panther no more polish yes I am the master bayashisa ngaba polish all the non-believers ngaba kolisa with that
esebrazo bangathi unesikalo nini lokhu pepereza la ubiza umshaya ngeyivalo ema-outi kanti ubalo zomphuthuma ngegribalo uza ngokuthi ushaya insimbi mina ngivala umcimbi ungibiza umakado esemshana umtshela uzomenza
ushakalazi ushakalazi uzomenza ungamenza ushakalazi ushakalazi uzomenza ungamenza ushakalazi ungamenza uzomenza ushakalazi ushakalazi ungamenza
vele mina ngibona uzosenza uzosenza
uzosenza
Intwana call me Mthetho mase sifike ekhaya cause I'm mega in the city ngathi skin him last now we ask the pull out bananas you hanging like bananas cause we got the answers sure oh my nagas I singing the anthem while you looking random so I talk slick on life like my camps from the squatter rose to the top spitting flows from the gutter gutter butter butter push his fine jaws on my hustle but I show my city love like a son to his mother lover lover usho manje ufuna ukuthini thanda ngabe ukhuluma wathula mase ngibuza inkingi ufuthana nomoya kanti losing steam ngeke dlale labo 17 except
brazo bangathi unesikalo nini lokhu pepereza la ubiza umshaya ngeyivalo ema-outi kanti ubalo zomphuthuma ngegribalo uza ngokuthi ushaya insimbi mina ngivala umcimbi ungibiza umakado esemshana umtshela uzomenza
ushakalazi ushakalazi uzomenza ungamenza ushakalazi ushakalazi uzomenza ungamenza ushakalazi ungamenza uzomenza ushakalazi ushakalazi ungamenza
angithi sifike sithi vrubha duma insimbi uzwe kuthi vrubha kusuke idindi yawena ungazosigudla sinwe mpintshi mawubhayisa ngikhiphi inamba njengenjini yeginsi zishabla angifuna isiphithiphithi uzolusa amadada yithimu yatipsi ngoba ngathi awungibona uthi ngikhiphe ipihli yikera K.O. okwe-scheme savici yawena before upapa ushaya ibali you are my case ngathi kunethaveni enganayihlala wonke amajimbo salokho ebuza ukuthi ubalo somphuthuma bamshuthe kamashi njengozalo mina ngikhathalile abafethu bafuna isikuva ngathi mhlawumbe ithina basespeti ubohlonipha sani ma uhlangana nohakas ungasinqamula ugudle ngesayide kwagadasi
esebrazo bangathi unesikalo nini lokhu pepereza la ubiza umshaya ngeyivalo